nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko, turaha umwanya abantu bashakisha ababo bavuye mu Rwanda bakuze, ariko birumvikana ko tutakwibagirwa bahavuye ari ibitambambuga. Uwa mbere ushakishwa ni Musabe Yezu Tereje, wavukiye i Rucuru mu cyahoze ari Zaire, ashobora kuba yitwa Aka Yezu Tereza Magingwa. Yabaye mu Bubiligi ndetse aba no mu Bufaransa, yigeze kwandikira ibaruwa murumuna we amubwira ati: ubu ngeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Inkuru ye twayibwiwe bwa mbere na Charlotte Uwimana utuye i Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo mu mudugudu wa Kanserege ya kabiri, ararangisha nyirasenge umaze imyaka irenga 30 avuye mu Rwanda.
Twabaga muri Kongo Goma, ababyeyi baba ahantu Irucuru aho bitiga twiguru. Noneho rero aza gushaka umuzungu yaje muri Kongo Igoma, aramutwara mu Bufaransa. Agezeyo menya arahatuye igihe gitoya, ahita yimukira mu Bubiligi.
Urahamya ko ari ubwa mbere muje ku ijwi rya Amerika kurangisha uyu muntu?
Mama ntibaravugana, ni nanjye watangiye kubabwira ntariko tante ni gute muvuga ngo yarapfuye, hari uwamushyinguye. Ndetse n'uwo musaza bahuraga akamuha amaletre, ni nawe waje abeshya famiye ngo yarapfuye. Ngenge Gisenyi kumureba mubajije, arambwira ati: reka nabonye ngeze mu Bubiligi nsubiyeho mu buzima, mbonye ataje kundeba ahantu twahuriraga akampa amaletre yo gushyira umuryango, mpita mvuga ko yapfuye. Ariko ntago nzi ko yapfuye, nta makuru yenzi, nuko nabonye mubuze gusa. Hanyuma mvuga ko yapfuye kugira ngo batazongera kujya bamumbaza. Ariko hagati aho ngaho yabyinaga mu itorero ryitwa Imitari, sinzi niba ari ryo bakayirebwa babyinagamo, simbizi. Niko umusaza yatubwiye ngo yabyinaga mu itorero ryitwa Imitari. Noneho hari umuntu hano waruvuye mu Bubiligi araza, hanyuma tumubajije ngo ese Tereza Musabe Yesu uramuzi? Aravuga ngo ashobora kuba yarahinduye iryo zina Musabe Yesu akiyita Ka Yesu, ngo hari umubyeyi ngo wafungiwe mu Bubiligi, niba baramukatiye imyaka myinshi ibintu nk'ibyo, ngo witwa Tereza Musabe Yesu, ngo ariko arakuzi.
Bavugaga ko yagiye muri gereza.
Bavugaga ko yari yarafunzwe imyaka myinshi, ariko igifungo cye ngo yakirangije. Ngo yishe umugabo ibintu nk'ibyo, niko twumvise gutya mahushuka. Noneho umudamu dushaka kontakte ze ngo tumusange atubwire neza aho ayo makuru yayakuye, tuza kubura kontakte ziwe, ko n'umudamu n'umukecuru waririmbye insinzi wabitubwiraga, ni wa muduhamagariye amubwira gutyo.
Uwo mubyeyi waririmbye insinzi yitwa nde?
Yitwa Maria Yohana, atuye inaha ngaha bita muri Batsinda.
Niba mbyumva neza, Maria Yohana aza makuru ya nyogosenge.
Uwo mukecuru Maria Yohana twagiye kumureba i Batsinda, hanyuma hamagara umuntu wabaga mu itorero Imitari, babyina by'umuco gakondo, niwe wamuhaye ayo makuru. Nimero rero yaduhaye y'uwo muntu wamuhaye ayo makuru twebwe turayihamagara, ntinakunda nicamo.
Iyo nimero ushobora kuyimpa?
Iyo nimero ndaza kuyiguha.
Charlotte, nta wundi muntu mukuru uza makuru nyayo ya Ka Yezu cyangwa se ya Musabe Yezu wampa kugira ngo tuvugane?
Tante yayamenya ya makuru ye bavukana, urumva muri famiye hari umwe bavukana ukiriho.
Mumpe tuvugane gato. Uraho mubyeyi?
Turaho, meze neza.
Uri tante wa Charlotte? None wewe witwa nde mubyeyi?
Nitwa Mukarugomwa Maria.
none mbwira rero uyu Tereza Musabe Yezu yavuye ate muri Kongo yagiye ate Iburayi
yagiye ajyanye n'umugabo we w'umuzungu ariko yagiye mbere wagenda mukurikiye
ni umuzungu wagiye mbere Tereza aramukurikiye
aramukucya muhereza itike aramukurikira musanga Iburayi
ubwo hari ryari
muri France hariho mungo inani na rimwe nani na kabiri gutyo ndakekeranye ni kera
uwo mugabo wamurongo yakoraga iki mu Rwanda cyangwa kuri Goma cyangwa handi
numvaga ko yari umwenjeniyeri gusa sinzi niba hari ibindi yakoraga yari umwenjeniyeri
ikigo yakoragamo ntabwo kizi
ntabwo nyizi
izina rye se urayizi
reka sinkiryibuka bari batuye mu Faransa yitwa Bruno Saint-Cridefeza icyo nzi ko kwajyaga nk'iretre yajyaga nyandikira ariyo titre byo hejuru niko byabaga biriho
wabifashe mu mutwe hari aho ufite byanditse
naho mva twavuye muri Kongo twarabitaye ni kera nyuma twavuye twaramubuze hashize igihe
ariko mwajyaga mwandikirana
yajyaga nyandikira nanjye nkamwandikira
akakubwira ko ameze neza yarabyaye
yarabyegeza nyereza ni foto yafite umubebe nuko byose byatakaye duhunguka
none wa makuru ufite yaba kini mu Bufaransa cyangwa se yaba yarahavuye
oya makuru mfite nuko yaba yarimutse
akajya he
akajya mu Bubiligi ko nyuma aho twaje guperereza tubaza amakuru batubwira ko hari uwitwa Tereza Akayezu batubwira ngo iriya hari igihe bihindura amazina batuwitwa Tereza Akayezu yakubisa gasuta umugabo we mu maso hejuru ngo arapfa washobora kuba yarapfunze ntibaheruka kumubona ngo hashize nk'imyaka icumi batamubona dukeka rero ko yaba yarafunzwe niba yarafungwa ibyo ntabwo tubizi
ako gasuta se yakamukubitiye mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa
ni mu Bubiligi
bivuge yuko yageze mu Bubiligi agafata undi mugabo cyangwa se yagumanye uwo bari baravanye mu Rwanda
uwo bari barabanye mbere yaje gukora agisida ngo arapfa amakuru nzi noneho aza kuzashaka undi wa kabiri makuru numvise ari wambwira ati Tereza ntiyiburira umugabo yarapfuye none yashatse undi wa kabiri uwa mbere yakoze agisida nawe hari igihe yari agiye kuza akora agisida abireka kuza ari gushaka ibyangombwa ngo atayaze ubwo rero uwo wapfuye nkeka ko ari uwa kabiri yashatse
none uwabahaye ayo makuru ababwira ko Tereza Musabe Yezu ushobora kuba yitwa ka Yezu ashobora kuba afunze uwo muntu yabahaye
naba bamubirije baba byinyo ko batubwiraga ko hari amatorero abyinamo ko yari umubyinnyi none bakaba batakimubona
yabyinaga muri hetorero
bambwiraga ngo imitari sinzi yariyo
yabyinaga mu mitari
imitari itorero imitari
imitari ni itorero rizwi
koko ni Goma yarabyinaga uko akundaga ibintu bya dance cyane yari umuntu sharp
mu bantu babyinnye mu mitari Musabe Yezu ko batamuzi ashobora kuba yarabyinnyemo yararangije kwihindura izina rero
birashoboka yenda simbize ko twamaze igihe nta makuru ye dufata ko yapfuye twarafashe ko yapfuye nta makuru yatwageze kubona reka turatwaye twarahebye mbese muri make ariko akaba atubwira bati hari igihe umuntu abura akazongera akaboneka
ikigaragara ni uko ashobora kuba yarahinduye izina ubu noneho ubushakashatsi buzakomeza ariko wowe igihe muherukanira kuvugana ni ryari
yari akiri mu Bufaransa asagewe atarajya mu Bubiligi kuvajya mu Bubiligi sinongiye kumenya amakuru ye
niba ayo makuru mwamenye ko haba hari impanuka yabaye mu muryango we bikaviramo umugabo we gupfa gashobora kuba yarafunzwe ibyo nabyo bishobora kuba ari amakuru azatugeza kuri mu sabe Yezu Teresa kugira ngo tumenye neza aho aherereye wabwira niba wibuka
ndumva ibaruwa ya nyuma nabonye ye yigeze ambwira yuko yahuye ni bibazo udashobora kutubwira ngo yageze aho nyina rira nyina ntiyumve ati bu ntacyo nababwiye mbibabwiye byabababaza kuva icyo gihe ntaruye nta bindi baruwa nigeze kubona.
Aha.
Ashimira ati warakoze ibaruwa nyandike n'amafoto wanyohereje warakoze y'abana na ba mama. Dore icyo gihe sinongeye kumenya amakuru ye.
Ntabwo wigeze utekereza ngo uti uyu muntu ashobora kuba ari ahantu hanaha bitewe n'ibyabaye.
Koko anyohereje ni foto afite umubebe ariho akantu k'ikaramu kameze nk'umusaraba naraketse se yenda uriya mwana yarapfuye yaba ari byo ashatse kutubwira. Muri make nayo bayica ashatse kumbwira aho ngaho yenda ni uko ariko atamenya amakuru.
None se
ntabwo nafuti cyashatse kumbwira.
None se iyo baruwa yaje wararangije kumenya yuko umugabo washobora kuba yarapfuye kandi yarabigize mu ruhare cyangwa baruwa yaje?
Oya, yaje mbere ntarabimenya.
Nta kindi kintu wamenya watubwira cyarangaga aka Yezu cyangwa se musabe Yezu mu buto bwe cyadufasha gutera imbere mu bushakashatsi bwacu?
Icyo nzi cyo muziho yari umuntu muremure wirabura ushinguye ufite mu kanwa wirabura muto mutoya usabana ukunda abantu cyane. Yakundaga abantu cyane yarasabanaga. Ubundi asanzwe uri mu makuba uri mu mahane yarakurwaniriraga. Yangaga amafuti. Muri make yagiraga n'amahane yangaga amafuti asanze bakurenganya yarakurwanirira akagu akurenganure.
Nibyo.
Yari umuntu washapfuye mvaya. Sinabona uko ariko yari n'umuntu mwiza cyane. Ukunda abantu bose, ukunda umuryango, ukunda ibintu byo kwishima kubyina, ari za Kinyarwanda danse moderne, ari za kizungu, zose ibintu byose yabijyagamo. Hacyo yishishagamo.
Akwandikira
n'umuzanyeho amahane yamukubita.
N'umuzanyeho amahane akaba yamukubita.
Akamukubita kera ari umwana barafungaga nko ku mashuri kwa kunda abana bwatabavuha bavaha ku munsi bavuza amanota bakarwana niyo bashyiraga imbere kurwanirira.
Ku buryo bakubwiye ko ashobora kuba yarakubise umugabo we itase mu mutwe bikamuviramo gupfa.
Agatase bice ngo mu gahanga ngo ahita apfa.
Ntibyagutangaje.
Ari byo atari byonge na
ariko ubyumvise ntabwo byagutangaje.
Ntibyantangaje kuko ajya kujya ni buraya. Hari abamuciriye nani sheke mugabo yari yamwoherereje nubwo barayiciye yabadukiriye arabakubita. Arabakubita abamerera nabi bagiye kumurega bamuhaye 24 ngo abavuye mu Rwanda. Urumva icyo gihe ari igisenyi
bamwirukana mu Rwanda.
Baramubwiye ati tugwe 24 ari uvuye mu Rwanda kuko bari bazi uko yavuye muri Congo. Muri 24 uko yari yarambwiye najya kugenda azampamagara muherekeze mugeze i Kigali yurira indege ajya i Burayi. Ubwo ntiyashoboye kumpamagara ahise afatiraho aratwumva ngo yaragiye yurira indege aragenda yuririye i Kigali.
Mukarugomwa niba mukuru wawe Teresa aka Yezu cyangwa se musabe Yezu akiriho, niba kumva muri aka kanya dusigaranye umunota umwe n'igice gusa ndabiguhariye, niba akumva niki ushaka kumubwira, na yahe makuru ushaka kumubwira, ni irihe jambo rikuvuye ku mutima umufitiye?
Je numvaga namugezaho ko turaho turi amahoro, ko turahitwa i Kigali mu Rwanda, ko twavuye muri Congo twahungutse turi amahoro, abaye atwumvise ko yashaka uburyo yatugeraho. Dutuye aho
twe gikondo abandi turi igikondo kicukiro turamubabaye cyane umuvandimwe wacu tumubonye byatunezeza abaye ahari abaye ariho byadushimisha cyane tumubonye
urakoze nongere ngushimire madame Karugomwa kuba wowe n'umuryango wawe mwizeye ijwi rya Amerika
nawe turakwizeye kandi turakwiringiye Imana iguhe umugisha umwana namureze atazi nyina none rwose Imana idufashe mva sinzi icyo Imana yazakugororera umutuboneye imiryango bamwe barapfuye barashize ariko abandi barahari abasigaye tumuba mubonye byabanezeza ubanza twakora umunsi mukuru
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiciki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Undi dutumikira ni Nyirabadage Virginia utuye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama akagari ka Bugamba umudugudu wa Kajivuba mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ararangisha musaza we nturanye nabo Emmanuel na murumuna we Nsanza baganwa udafite irindi zina rizwi ise yitwaga Nta Rwanda Kiriye Yohani Kiriye ni zina bamuhimbaga nyina akitwa Mukashikama mu mwaka w'1993 bari batuye ku murenge wa Miyove muri komine Cyungo mu cyahoze ari prefecture ya Byumba
n'abana basaza banjye tuvuka n'ababiri nifanduranye nabo nansanze abaganwa bajya ngo ngiroye mugambazi abanifuza kugira ngo mumpuze nabo niba baba bakiriho
bari muhungira mugambazi hanyuma bajyanwa nandi
baza kubasaba papa kubera ko papa nta bushobozi yari afite baza kubajyanwa n'abazungu b'abafaransa nibo babajyanye
ninde waje kubasaba papa wawe
ni abazungu ubwabo babajyanye ariko ntabwo bose nawe yabifitemo uruhare witwaga Bukera Anastase kuko niwe wabigizemo uruhare ariko ngo nibabatwaye n'ubundi ntabwo bashobora kumarira muri icyo gihe cyari kimeze nabi
none se abo bazungu bagendaga muri komini mu baturage barazaga gusa ngo dukeneye abana bari hehe abakeneye ababyeyi bakabatanga niko byagendaga
abo bazungu bari baraho ngaho bagenda bakinisha abana imikino babashyira ahantu bakabakinisha igihe cyo kuruhuka bakaba bari kumwe n'abo bazungu bakinisha ku bibuga bakina imipira hamwe nabo baza kubasaba abo bayobozi barabajyana
amazina y'abo bazungu urayazi
oya
none abana basaza bawe baraje barabatwaye ntunabajije uti abana bagiye hehe muri 93 basaza bawe bagenda wari ufite imyaka ingahe
nafite imyaka 20
none se ko wari mukuru icyo gihe ntago wavuze uti abo bana ko bagiye nidukenera amakuru yabo tuzabaza nde
kwenkwaza ngo nidukenera amakuru yabo n'ubundi tuzabaza mu mesi icyo gihe watuyoboraga kuko nyuma yaho baje kohereza ifoto bariho bavuga ko abana bari mu Bufaransa ariko iyo foto nayo inyuma iza gutakara ahubwo haza kugaragara abo ngabo bandi bajyanywe nabo abo ngabo bajyanywe nabo nibo batubwiye ati nabo ndabibo bavuga ko tuzashaka ikintu ugomba kubabwira ko mukiriho namwe
abo bana bandi bajyanye nabo ni bande
witwa Nyabizeyimana Amandi uvuka mu Miyove Impinga umurenge wa Mpinga
azi neza aho basaza bawe bari
arabizi neza
none se niba uzi ko abizi ukaba umuzi ni iki cyakubujije kumubaza aho baherereye ukaba ugombye kunyura ku ijwi rya Amerika
bantumyeho yagumaho ngo iwabo sanga baragiye badahari ariko barasize amafoto bafite umukecuru wabo kubera ko ari umukecuru ukuze arambwira ati none mufatire aya mafoto ni ubundi niyo yaba bari kumwe nabo ndayafotora ndayajyana ariko iyo nimero ndakuyihabwa n'uwo mudepite avuga ngo ndahamagare bampuze n'abo bana kuko ngo bariho ubwo buryo nari nyujijemo
aha uwo mudepite yarakubwiye ati uzahamagara ijwi rya Amerika ari guhuze n'abo bana kubera ko bariho muri makeya uradusaba kujya kubashaka tukamenya aho bari tukaguhuza nabo
nibwo rwose muri inkore gusa byaba byiza
uwo ubutera wahoze ari burugumesitiri wa Cyungo ari mu Rwanda ndetse anatuye aho muri Cyungo yahoze ategeka kubera ko twaramuvugishije hano ku ijwi rya Amerika tumubaza ibyabo bana bamwe bagiye atubwira uko bagiye wowe kuzi neza aho ari wigeze umwegera ngo umubaze makuru ya basaza bawe
niba numvise ikiganiro cyahinze gutambuka sinjya kuko nahise iteriya ndwara ya korona yahise izamo nabasha kubona uburyo bwo kwideplasa mwongeyo ariko namumvise kuri radiyo muri Amerika ari gutanga ibisobanuro by'ukuntu mu bana bagiye n'ukuntu bariyo noneho rero hatuna icyorezo cyacumye njya kujya mu yindi utundi tureye gutambagira ngo mbaze ariko nari ngiye gukora uko nshoboye nzagire nimba ukuntu bimeze.
Abo Bafaransa bajyanye basaza bawe nturanye nabo Manuel na Nsanza Baganwa babaga imugambazi babaga ikigali babaga he
bariya baturukaga ikigali bakaza imugambazi ndi bakaba aribo bajya babona amasaha yo gukinisha abo bana yagera ugasanga bari kumwe nabo bari kubakusanya babakinisha udukino mbese basa n'ababimenyereza bakongera bagataha nk'ejo bakagaruka
basa n'ababimenyereza bafite umugambi wo kuzaza kubashaka mwa abana bamwe bazajyana i Burayi
uko byari bimeze
babajyana bababwiye ko bagiye kubarerera bakazaba basubiza bakuze bababwiye ko bagiye kubafata nk'abana babo bakabashakira indi miryango se ni iki bababwiraga icyo gihe
babajyana bo bavuze ngo mu buryo bwo kuba babafasha uburyo bwo kudufasha ku buryo miramutse bitunganye bazabagarura babona habaye neza intambara irangiye.
None abo ba Nyirabizeyimana Mandi bagarutse mu miyove kureba aho bakomoka ntabwo bigeze bavuga impamvu ntuye nabo nasanze Baganwa batagarutse.
Oya ntabwo batubwiye barababwiye ngo barabatumye ngo bagende babaze ko imiryango yabo yaba ikiriho kubera ko aribo bari baje mbere ngo nibo mbi imiryango yabo ikiriho bazababwire nabo bazaze.
Ibyo aribyo byose barumva radiyo Ijwi ry'Amerika niba batanayumva hari abayumva bazababwira niba batanayumva kandi tuzabashakisha tumenya aho bari nituhamenya tuzakubwira tubahuze. Nongere Nyirabadage ngushimire mbikuye ku mutima kuba wongeye kwizera kimwe n'abandi benshi Ijwi ry'Amerika.
Namwe ndabashimiye cyane murakoze.
Urakoze kandi urugahari bukira.
Yego murakoze cyane.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga kiba gitambuka mucyumva kandi munaduhamagara mutubwira makuru ashobora kudufasha kubona abo muba mushaka. Igihe najyaga muri studio gutangira iki kiganiro nibwo nabonye makuru uko Nsanza Baganwa ariho ntabwo ari mu Bufaransa nk'uko mukuru we yarabizi ahubwo ari mu gihugu cy'Ububiligi ndetse na musaza we nturanye nabo maze kumenya yuko ashobora kuba aherereye mu Bufaransa. Nyirabadage Virginia rero ube utegura urunigi uzarutamirize udusaro twawe bidatinze.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ntabana Gregoire uri mu ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Byumba akarere ka Gicumbi akagari ka Murama umudugudu wa Rukerezi yararangisha mushiki we Ntabana Dative wari warahungiye mu nkambi ya Katade mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Muri 96 amakambi bose yuko twaravuganaga tugatumanaho tukaruko twandikanaga nano muri Croix Rouge ariko none amakambi bayasenye ntitwongeye kuvugana abo twari bari baturanye duhurira mu mashyamba twarirukanse bambwira ko yagendanye n'abana batatu noneho nkajya mushakisha sinamubona nza kubona umuntu umwe muri bibiri ntaratahuka umuntu nabonye arambwira ngo yigeze nawe yari mwene wacu kwa Masenge arambwira ngo bigeze guhurira imasisi mu bihumbi bibiri
muri bihumbi bibiri nk'abana dative hari umuntu waguhaye amakuru akubwira ko yamubonye masisi icyo gihe yari akiri kumwe n'abana be uko ari batatu
oya yamubonye ngo ari yamubonye bari kujya gucishura bashakisha icyo kurya ntago abana yari ari kumwe nabo
kuva icyo gihe ntayandi makuru wongeye kumenya
ntayandi makuru nongeye kumenya nagumye kujya mbona wenda nk'abantu batahukana ababaza batereka da ako gace ntitwakabamo nkabona nk'abari bavuye ahandi hantu batari muri masisi ubwo makuru turayabura kugeza n'uyu munsi
nta bantu bongeye kutahuka bavuye imasisi ngo baze muri ako karere k'amajyaruguru aho ngaho muri Gicumbi utuye
abaje ntago bigeze abo nigeze mbona ntago bamubonye barahari bagiye batahuka nyuma yanjye ariko ntawe bigeze babona amakuru mperuka nayicyo gihe yo mu bihumbi bibiri
abo bana be uko ari batatu bari bakiri batoya uribuka amazina yabo
bari bakiri batoya turi muri umukuru umukuru yitwa niyo Ngabire Diane muri 1996 yari afite imyaka itanu basenya amakambi uwa kabiri yitwa Inema Noel icyo gihe nawe ubwo yari afite itatu uwa gatatu yitwa Dusenge Yannick we yari afite umwaka umwe nibo baburanye na nyina gutyo kugeza n'uyu munsi nta kintu ubwo muri mwe mwadufasha uko byagenda mbese Imana ikabidufashamo
nongere ngushimire cyane ku bwa kintu cyizere wowe n'abandi benshi mufitiye ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga
rwose murakoze cyane nahoraga mbarira ijwi rya Amerika isaha yose ivugira y'ikinyarwanda mba ndi kumwe nayo
nibyo
haba ku manywa haba nijoro haba mu gitondo igihe cyose ku masaha y'ikinyarwanda amasaha mu bwa y'ikinyarwanda n'igifaransa nyumvaho gikeya yewe no ku giswahili ibyo ndabikurikira igihe cyose
yego ni byiza cyane
murakoze cyane Imana ishimwe kandi baha umugisha
urakoze nawe ukomeze ugira umunsi mwiza
namwe rwose murakoze cyane Imana izabaduhera umugisha ukomeye utagabanyije
murakoze
Agasaro Kaburaga
turatumikira kandi Mukaruyigi Solange utuye mu karere ka Gatsibo murenge wa Remera akagari ka Nyarutarama umudugudu wa Kangondo
ni musaza wanjye bita Kabarira ibindi yitwa Viatore ubwo rero twaburanye duhunga ariko n'ubundi ntabwo yari mu rugo yari muri Kigali kandi yari umwana kuko yari yaragiye avuye mu rugo arangije wa gatandatu ubwo rero kuva agiye kuva intambara yaba naho duhungukiye ariko twe ntabwo twagiye ngo tugere kure twagarukiye ku Kibuye duhita dusubira mu rugo ubwo abandi rero batubwiraga yuko abantu bagiye baduha amakuru batubwiraga yuko ngo bamubonye muri Congo twebwe kubera ko nta muntu wacu wari wagezeyo nta muntu n'umwe wigeze aduha amakuru ye ngo atubwire ko yaba ariho cyangwa yaba yarapfuretse umuntu umwe watubwiye ngo hari aho ngo bahuriye ngo bari guhunga ngo ari munsi ngo y'ibiti ngo ayarwaye igifu ngo niho yamusize ubwo rero ntago nanjye nongeye kumva amakuru ye nyuma yaho nagiye nkumaza kumva ijwi rya Amerika urabona kubonda ndi nankunda kuyumva ariko nkajya numva akantu gakubita mu matwi nkumva hari n'igihe nigeze ntekereza numva ko hahiseho n'izina bita Kabarira ubwo kuva icyo gihe mbyumvishe ntago nongeye kugira amahoro iyo ndyamye numva mutekerejeho nkaryama najya gufata igiti numva ndongeye ndamutekereje ndavuga ati reka nzabaririze numve ukuntu umuntu yagera ku ijwi rya Amerika kuko mba numva ukuntu abandi bashakisha abantu babo bavuga Agasaro nyine kabo kabonetse cyangwa kabuze nza kubaza umuntu ukunda kugendana n'abantu b'abanyamakuru ubanyemo hano muri Kangondo nyine kubera ibi byacu ndamubaza ati si ko ukunda kumenyekana n'abantu gutya na gutya nanjye ko mfite ikibazo kimeze gutya naca hehe arambwira ati rero nzakubariza umunyamakuru kanaka ubwo rero nyuma yaho arambariza nkajya muharamubaza ati bimeze bitati nyibagiwe ubundi ati namubwiye ariko yambwiye ko ari bumpamagare bigeze abo bambaza inomero za telefone banazimbarije ntahari umva baramamagaye ndazibaha arambira ati twazitanze tube ati ndawe n'amazina yawe yageze muri Amerika nina kibazo imana n'iziki kora nkabona ibyo nshaka ntari bi nawe nahageze wenda najya amahoro arenze ayo mfite muri kango yewe rero none ukinjiza amahirwe ndumva arumamagaye wenda hari unshakishirize nanjye wenda nazamubona
none kugira ngo ngufashe rero bisaba yuko tuganira nk'uko tubikora nkakubaza amakuru amwe amfasha gushakisha no gufasha abandi benshi badufasha kubona utwo dusaro twabuze uriya mwana Viatori yari afite imyaka 12 muri 94 ava mu ngororero ajya Kigali yari yagiye gusura nde
Kigali rero ni kuri abana baturongera hagi yari ari batubwiraga ngo akora ngo nawe yigeze atahara tubwira ngo akora mu kibikira kuko yari arangije wa gatandatu ahita agenda nka kwa kundi abana bava mu byaro baturungiye ariko azi Kigali nyuma yaho rero abantu bahunze n'abahungukaga bakatubwira ngo baramubonye bamwe bakatubwira ngo yagiye ngo mu gisirikare nka kujya bafataga abana b'abasore bakagenda gutyo ariko nta herezo ry'uko umuntu yakubwira ati jyewe ibi n'ibi n'uwabikubwira ukumva ari nk'umuntu wagukina ku mubyimba wiburiye iwawe ukumva utabishyikira neza
ni ukuvuga yuko ahunga muri 94 yahunze ari we wenyine rukumbi nta muntu w'umuryango we
yahunze ari we wenyine ariko hari abantu batubwiraga yuko bamubonye muri Congo hari n'uwigeze atubwira ngo yamubonye ngo ari gufasha ngo abakuru baruje ngo gutanga ibiryo ariko kuba ari abantu babivugaga nka gutyo bawiwita wumva umuntu wagihanga ari kugukina ku mubyimba ntube wabifatamo nk'impamo ariko babitubwira nanjye nkiririya mu cyaro hamariye kuvayo ubwo nanjye nagiye nkomeza kuvuga mu rugo nta wundi muntu wabitekereza ariko nkanjye nk'ubwo umutima wanjye numvise utari hamwe ndavuga ati reka ubwo ndinaha ngewe nabifasha mu cyaro uburazi umuturage wabo kugira ngo bumve ko yagira ku munyamakuru biba bigoye ni bakeye umuntu w'umunyabwenge nyine nkanjye kuba ndinahamba ngenda numva utuntu ku bantu ubona aganiye nawe yanyungura akanama nawe ndavuga ati reka nanjye nzate hasi burya ngo ntawe ugiye atagerageje ndebe uko ryazamerera ariko ngenda tekereza nkumva ko ashobora kuba ari bo kuko iryo jwi n'iryo zina ndumva hari muri njye sindi hari cyabihagurukije ntabwo njya ngira amahoro ngo sindi
niba kumva muri kano kanya ni iki wamubwira n'ayahe makuru y'u Rwanda aho ngaho ikangondo wamugezaho kugira ngo umuhumurize umubwire uti ndi hano
icyo namubwira aramutse anyumva icyo namushyikiriza cyo yagerageza kuba yatahuka akagaruka i Rwanda kuko n'amahoro ababyeyi be bari bakiriho ariko papa yarashaje namushikiwe mukuru wo bita Beatrice abaye anyumva ntawuriho njyewe mushikiwe n'undi mushikiwe nanone yasize ari mutoya bita Devota n'abakuru be barahari uretse ko babibereye mu byabo mbese urebye navuga nti ntacyo bitaye kuko bo baranabishoboye baba baramfashije bakabikora ariko ni abagabo ni babiri bubatse umwe abari muze undi ari muze ni batatu nako wenda nabo baramutse bumvise ko mbivuga mbigerageza wenda hari nk'uwava wese akagerageza kuba yamfasha nyine tugashakisha ariko nta n'ubundi ufasha ubwo nabagezeho ndabizi ko mba numva uko mukorera abandi ubwo nabagezeho nizere ko Imana izamfasha bigashoboka cyangwa se sinamenya uko byagenda ariko Imana irahari wenda ubwo nabagezeho
urakoze cyane nongere ngo ushimire kuba wizera ijwi ry'Amerika tu urakugereza ubutumwa ku bumva iyi radio yanyu buri munsi kandi ni benshi bayikurikira wabazi uyu muvandimwe wawe Kabarira Viatori yatunyuraho akatubwira aho aherereye mukaru yigino ngere ngo ushimire mbikuye ku mutima kuba wongeye kwizera ijwi ry'Amerika
urakoze sawa namwe kazi keza
Agasaro Kaburaga
abanyarwanda bacu umugani ngo umwana w'imfubyi yatanze uruhara kumera imvi. Murasanyi Ibrahim yarampamagaye arambwira ati insigaye genyine kuri isi ariko nanze kwiheba. Yabyawe n'umusirikare wari mu ngabo za RPA ingabo z'inkotanyi. Uwo musirikare yitabye Imana nyuma ya nyina umubyara. Murasanyi asigara wenyine, inkuru ye iteye ipfunwe. Atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, akagari ka Kigarama, umudugudu wa Rebero.
No kuvuga ngo njyewe ndi imfubyi muri rusange. Nta muvandimwe, nta tonto, nta ndi njyewe gusa. Noneho nka narigeze kumva iki kiganiro bita Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika, sinzi ukuntu nakanzeho ndabyumva. Mpita mvuga ati no shuwa, irashoboka, reka ngerageze. Papa muruko, papa yabya ari umwana yabyariye Uganda, kuko papa yavuye Uganda aza mu Rwanda bari abasirikare. Ubwo abyarirayo umwana w'umuhungu. Ubwo ngeze niga nka P6 P5, nagiye kubona umuntu araje aransobanurira bitewe n'ahantu nari nararewe muri famiye. Aransobanurira ambwira ati ndi mukuru wawe, abazi papa bakavuga ati uyu mwana niwe koko barasa. Turahoberana, turasuhuzanya. Ubwo ngubwo ahita asubira Uganda ambwira ati Imana ishimwe, ubwo mbonye ko hari amaraso yanjye yandahari.
Mukuru wawe uwo nguwo yitwa nde?
Yitwa Geoffrey. Ariko akaba ba Uganda, ariko sinzi ngabahe. Gusa icyo gihe duherukana hashize nk'imyaka itanu tutongera kubonana.
Irindi zina rye waba urizi?
Irindi zina rye sinzi, gusa nzi ko ari mu gisirikare cya Uganda.
Uba ari mu gisirikare cya Uganda?
Yego. Kandi bitewe n'ibibazo by'u Rwanda na Uganda, sinabona uko mvugana nawe ntiyabona uko kontakti zihuze.
Papa wawe yari mu ngabo z'u Rwanda zageze mu Rwanda muri 1994.
Yego.
Hanyuma mama wawe nawe yitabye Imana mbere ya 1994 cyangwa nyuma yaho?
Nyuma yaho, na 2012.
Ubu ngubu Ibrahim ufite imyaka ingahe?
Ubu ngubu mfite imyaka 23 ishyira 24.
Uwo mukuru wawe aza mu Rwanda ngereranyije nko muri 2016. Waba wibuka umuntu wamukugejejeho?
Umuntu wamungejejeho ntago namwibuka. Ariko hari contact z'abantu ba Uganda n'abantu baba bafite amakuru mfite za Uganda. Ariko bo amayinite kuyabona bahamagara, nta WhatsApp ngira ngo tuvugane. Yego, biba bigoye.
Abantu bakugiriye ubuntu bwa kibyeyi bakakurera bakagukuza, hari amakuru bigeze baguha ku ruhande rwa mama wawe kugira ngo umuntu amenye niba hari abavandimwe yasize waba ufite?
Ni ukuvuga ngo umuntu wasigaye no ku ruhande rwa mama, mukuru wa mama. Ariko mukuru wa mama bitewe n'ukuntu nabonaga amfata, yashakaga kuncamo ikintu cya trauma, kuntortira. Yari umwana mfata icyemezo gikomeye mviwe. Yari nkiri umwana nigaga P6 nari ndi P5 ngiye P6 mviwe. Ku bw'amahirwe mpura n'undi muryango wo hanze uranyakira nk'umwana, uramfasha, ndiga. Yego. Uwo nguwo, uwo wundi wo kuri side ya mama, tumeranye nabi. Ni wa muntu wariye ya mitungo ya mama yari yarasigaye, yangirira nabi kwa. Naramwihoreye.
None mukanya wavuze uti ubu ngubu ndi nta byumvikane yuko usigaye wenyine. Icyo Ijwi ry'Amerika ryagufasha ni ukugira ngo turebe uko twagera kuri mukuru wawe Geoffrey, tumenye aho uherereye, tumugire yuko uriho ukomeye nibishoboka tube twabahuza kugira ngo mwongere muvugane nk'abavandimwe. Hari ikindi kifuzo wari ufite?
Mfite ibyifuzo byinshi byinshi.
Bimbwira.
Hari mukuru wa papa. Nawe ntago muzi. Ni babiri. Ntago mbazi baba Uganda. Hari uwitwa Pilot n'undi witwa Munini. Abo bose nabo ntago mbazi. Side Mbega side abano ku side ya papa ntago mbazi. Urumva abo ni abantu nyabo nkeneye kumenya gusa, sinzi ngo baba muhehe, sinzi ngo baba we ntago mazi. Gusa uwo Pilot we yahoze ari umu Pilot wa Uganda niwo makuru mbasha kubona. Nkaba mfite n'ikindi cyifuzo. Ni hari imishinga njya numva iza hano mu Rwanda inyuze mu mushinga wa USAID. Njyewe ngerageza gukomanga ariko bikanga. Aba nakutuma. Niba eske bafa kuko iyo miryango ibihari fasha icy'abana b'imfubyi. Njyewe ikintu mba mvuga, hari abandi bana mbona bagenzi banjye mbona bari aho ngaho bari muri nka bwa buzima njye nakuriyemo, gusa Imana nuko baramfashije nkavamo nk'umuntu. Ibaza eske iyo mishinga yije mu Rwanda ifasha icy'abantu nk'abo, kuki twebwe abantu nk'abo bitatugeraho?
Murasanyi, muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga, ikintu cya mbere twagufasha ni ukuguhuza n'abavandimwe bawe mwaburanye. Kuri icyo kibazo cy'ubufasha, reka nanjye nkubaze. Papa wawe yari umusirikare, ari mu babohoje u Rwanda mu
gihugu
baruharaniye. Wigeze utekereza kwitabaza Minisiteri y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko umuntu wabaye ingabo y'igihugu waharaniye u Rwanda ndahamya yuko umwana we ata rwa bupfubyi kandi hari icyo umubyeyi we yamusigiye? Abo wigeze utekereza kubitabaza?
Ego, nigeze. Nafashe umunsi umwe ngemba ahantu bita mu miduha, icyicaro cya Minisiteri cy'ingabo kibantu bita Kimihurura. Nagiye iminsi itatu n'amaguru ngenda ngaruka. Arumva babwira icyo kibazo, ndabwa eske umuntu ufite umwana wasigaye muri ubu buryo afashwe kote? Ni bantumye ibyangombwa, bantumye ibyangombwa na n'ubu ngubu, icyangombwa cya nyuma nari ngiye kubaha icy'amavuka hari kuza izina rya papa, haje ryanjye. Mbona byapfiriye muri sisiteme y'irangamimerere. Irangamimerere banyohereza kuri NIDA njyayo. NIDA naho bampa imeri ngo njyana ku murenge ushinzwe iby'irangamimerere ku murenge njyayo. Nawe arambwira ngo ngende ngo nzane ngo ifishi ya papa ngo yitabe Imana. Papa sinzi aho yaguye, sinari mpari, sinabona n'uwo mbyaga. Urumva, agumye mu gihirahiro gutyo, ndavuga ati naho Imana ubwo nyine nta kundi, kuko nagiye kuri MINADEF inshuro eshatu baranzi, niyo nasubiraho bamenya ko njye aho bita muri G9 njye nagiyeyo.
Ni byiza ubwo kuri MINADEF bakuzi, nabo bumva ijwi rya Amerika, Minisitiri w'ingabo yumva ijwi rya Amerika, ndetse ntago kenshi na kenshi ndabivuga yuko n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yumva ijwi rya Amerika, kandi umuntu wese nabivuze ngitangira, umuntu wese waharaniye u Rwanda abafite icyicaro cy'intwari mu Rwanda. Abo ngabo rero ndahamya yuko ikibazo cyawe bazacyumva kandi bakakibonera umuti uboneye.
Ukuri murakoze.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wicikintegeye
shaka gasaro kawe uzakabona.
turatumikira muri kano kanya Abela Anna utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama akagari ka Karumuna mudugudu wa Karumuna ararangisha umwana we hahira umugisha bya Mungu Eric waburiye muri Congo dore hashize imyaka 25
hari ku tariki ya 26 y'ukwezi kwa 11 1996 mu masaha ine y'umunsi tuba mu nkambi ya Kashusha noneho twumva urusaku mu nkambi bavuga yuko inkotanyi zihageze noneho uko duhita turatatana umwana aza kundeba njye nari ndi ku kazi arambwira ngo abandi bagiye ndababwira noneho ihute vuba ugende duhurira ahantu bita imbayu ku musaza wari data wacu niho yabaga bo none ubwo umwana aragiye nange ndaje mfashe byangombwa nari mfite njyana na mushiki we wamukurikiraga na murumuna we ubwo hari mushiki wamukurikiraga n'undi mwana wa gucura ubwo ni babiri najyanye nabo furagenda tugeze abayo nziko mpamusanga sanga ntawuhari none mbajije barambwiye ngo yajyanye na se wabo mukuru wa se n'abandi bana bari bari kumwe baragenda tuburana ubwo duhita turaburana burundu
none se uyu muhungu wawe ihahira umukiza ujya kumwohereza imbayo ngo agende wenyine yarafite imyaka ingahe icyo gihe
yarafite imyaka 13
wumvaga ari mukuru bihagije ku buryo wamureka mu ntambara akagenda wenyine
ya yarasanzwe vonga mu nkambi twari turi akagerayo n'urugendo rushobora kuba rungana ngo kuba wava mu mugi ukagera ngo nk'igikondo mu mugi wa Kigali ukagera nk'igikondo
none se mu baturanyi bawe wari ufite aho mu nkambi ya Kashusha hari abo mwigeze muhurira aho mu nzira mugenda ngo ube wababaza niba bamubonye
ntabo uretse umwana w'umugabo wacu twari turi kumwe nawe wagiye abaza hanyuma abaza kumubwira yuko ngo abamubonye ari kumwe na se uwo muhungu twari kumwe wundi
berekezaga
witwa Ferdinand berekezaga za Mugunga
kuva icyo gihe ntabwo wongeye kumenya amakuru ye
ntayo twamenye kugeza ubu ngubu
nta bigeze bakubwira ko ashobora kuba yarasigaye izo za Masisi
hari abantu bene wabona se baje kutubwira babaga Brazzaville batubwira ko bajya bamubona ariko ngo yakoraga ibintu bya traffic ajya Centrafrika Congo
aha ashobora kuba yarageze Brazzaville
birashoboka kuko icyo gihe ariko se wabo we yaje gutaha nabo baratanye baratandukanye arataha nabo bari bari kumwe bose bo baraboneka bagera mu Rwanda ariko uwo mwana turamubura
hanyuma se wabo agarutse wamubajije niba musize inyuma
murumuna we ariwe mutware wanjye ariwe se w'umwana yaje kumubaza noneho bamubwira yuko ngo hari ahantu bageze nanone basa naho bakubiranye n'igitero barongera baratatana baraburana
none se wabahaye amakuru avuga ko yamubonye muri Congo Brazzaville n'umuntu mwizeye
waduhaye information n'umwana wo muri famiye y'umutware cyangwa se iwabo wa kwa se wa Eric
muri make umuhungu wawe ari muri Congo Brazzaville
oya ngiye ko ari Centrafrika kuko baba batubwira ko we ntigeze amara igihe muri Brazzaville ahubwo ngo yagendaga yakoraga traffic Congo Kinshasa na Centrafrika
iyo nkuru ndumva ari nziza none nagira ngo ufate kano kanya umuhungu wawe umusuhuze umubwire amakuru yo mu Rwanda kandi umubwire n'icyo mwifuzaho nimba ushaka kwaza kugusura cyangwa se nimba ushaka ko kubwira aho herereye kugira ngo mubonane koresha kano kanya uhawe ku ijwi rya Amerika umubwire icyo wifuza
Eric turagusuhuza cyane kandi turakwifuza rwose abavandimwe bawe Olivier na Patrick, ariko kandi turakumenyesha n'indi nkuru nayo yuko Aniki mushiki wawe atakiriho, Imana yaramucyuye. Ariko kandi turashaka rwose kumenya amakuru yawe kuko dufite impungenge nyine zawe. Watugirira neza watumenyesha huri ukazacisha ijwi ryawe kuri Voix d'Amérique bakatumenyesha amakuru yawe kuko turabikeneye rwose. Dukeneye kumenya huri, dukeneye kumenya ukuri no kugira ngo ushobore gufata gahunda uzaze kudusura.
Abela, Ana, urakoze cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ukaba shuhuje umwana wawe Ndizera yuko hahira umukiza bya Mungu Eric ushobora kuba ari muri Centrafrica, n'abanyarwanda bari muri Centrafrica uwamubona uwamumenya nawe azaduhamagara hano ku ijwi ry'Amerika atugire. Urakoze cyane Abela, Ana, ndagushimye cyane kandi ugire umunsi mwiza.
Urakoze cyane namwe mwandi baho umugisha rwose. Amen.
Komeje kumva radio ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga. Dutumikire ufite se Yvonne ari ikinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yari afite imyaka 13 mu mwaka w'1994, yavukiye mu cyahoze ari komini Butamwa. Ise akitwa Musangamana Camille, nyina akitwa Mukamparirwa Cecilia. Yanditse agira ati, twari dusigaye turi abana batatu, njyewe n'abasaza banjye babiri, Kanyangira Emile na Iyakaremye Etienne. Ati, twageze kuri Goma turaburana, sinzi amakuru yabo nabo ndibaza yanjye. Yvonne ufite se wibagiwe ikinyarwanda, yatwandikiye mu Gifaransa, ndetse n'umukobwa we waduhamagaye nta kinyarwanda avuga, avuga Igifaransa gusa n'izindi ndimi zo muri Congo nk'Ilingala ndetse n'Igiswahili. Ufite se Yvonne yakomeje agira ati, ndatekereza ko marume ngwabije atibuka irindi zina n'abana be Muvunyi na Mpayimana bashobora kuba bakiriho kuko batahunze. Akavuga ko nyirasenge Ntarame Therese n'umukobwa we Faida nabo bashobora kuba bakiriho. Ikindi avuga cyafasha bumva ijwi ry'Amerika kumufasha kubona umuryango we nuko mubyara wa nyina uwo yitaga Oncle Gabriel ngo yari umujyanama muri komini y'umujyi wa Kigali. Yibuka ko bari batuye ku Kimisagara muri serire ya Muganza. Aho ku Kimisagara kandi ni naho Musengamana Camille ise wa Yvonne ufite se yari afite boutique kandi ngo yarazwi cyane. Yarangiza asaba wakumvira itangazo wese kumufasha kubona umuryango we mu Rwanda no hanze, cyane cyane arashaka basaza be Kanyangira Emile na Iyakaremye Etienne. Ibyo ryari itangazo rya Yvonne ufite se uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Agasaro Kaburaga.
Turangize dutumikira Munyemana Emmanuel uri mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari Katabaro, umudugudu wa Mpanzi, aho ni mu mujyi wa Kigali. Ararangisha Mukasharayirwe Margarita, muramukazi we
yavuye Kigali ajya muri Kongo mu 1994.
Kuva icyo gihe ntabwo wongeye kumucergera?
Ntabwo twongeye kumucergera.
Nose agende yabasize mu Rwanda?
Yadusize mu Rwanda.
We yaragiye hehe?
We yarahunze. Yajyanye na muramukazi we witwa Kantarama Venancia. Venancia ubu ntakiriho, we twamenye ko nyine atakiriho. Ariko we ntabwo tumenye gakuru ke. Tuzi niba ariho niba atakiriho. We niwe turangisha rero.
None se mwigeze mumenya inkambi yari arimo muri Congo?
Oya, duheruka batubwira ko ari Bukavu. Ariho yageze nayo makuru gusa dufite, nawe ni mukwa twongeye kubona utubwira amakuru ye.
Ayo makuru ufite ku numva ara ya kera cyane, iyi myaka irinzi ishira ari 27 yenda tugire 20 nine se cyangwa se nitanu duhereye mu ri 96 igihe inkambi zasenywaga kuva icyo gihe ntabwo wongiye kumenya makuru ya muramukazi wawe
ko na muntu ugeze wenda tubona wa kumva baba tubira makuru yuko yaba ariho cyangwa atariho
none se kuva icyo gihe nta bundi wongeye ugerageza kumushakisha ngo witabaze imiryango nk'izo za Croix Rouge ngo ubaze aho yaba aherereye
numva mwamu murumuna we ariwe umugore wanjye abantu bakuye ariyo kumenya ngo yavuye ngo muri Congo ngo ajya Mozambique ubwo nta makuru yose gutyo wakavuga ngo yungu sisi kunyo vise ngo makongo vina ngo yaba ngo yamenye kwa yaba wera gile n'umwana ubu nibyo nibyo nyine niyo makuru numva ko murumuna nawe andi hafi niba ari kumbwira
ariko ndimo ndamwumva hirya nagira ngo nimba bishoboka umuhe iyo telefone hanyuma tuvugane ndumva afite amakuru menshi kukurusha munyemana ushobora kumpa murumuna nawe
reka muguhe
mukomere
ukomera cyane uri kumwe na Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
agasaro kabuze ni Mukashabahirwe Marigarita
yego
nkandi mukuru murumuna nawe witwa Mukasababukoreta
yego Mukasababukoreta rero ndumva ari wowe ufite amakuru menshi kuri mukuru wawe nyibwirira amakuru heruka ageze he
Mukashabahirwe Marigarita yahunze 94 yahungana na muramukazi we arakomeza komeza inzira yo hanze mu Bubiligi ariko we batubwiye ko byaba byararangiye none Mukashabahirwe rero amakuru njyewe mperuka bambwiye ubundi yari umukobwa yahunze ari n'umukobwa ariko bambwiye ko yari yarashatse umugabo afite utwana tubiri ariko kamwe yarakabuze ari kamwe ari kumwe na kamwe kandi bakambwira ko yakomeje Mozambique
aho muri Mozambique umujyi yaba arimo wabuzi
ntabwo nawumenya mana yanjye we
ntacyo bitwaye ntuvunike niba ari umunyarwanda uri muri Mozambique azamenyekana aho aherereye
ibyo byose bambwiye ko abayeho nabi niko bambwiraga ariko ariwo Mukashabahirwe ariwo rwose
uwakubwiraga ko bayeho nabi yakubwiraga ko aherereye mu wuhe mujyi mu kahe gace
yarafashwe nka mayibobo
niko
bambwiraga abandi
yigeze akubwira niba kitwa Mukashabahirwe cyangwa se niba yarahinduye izina
hari kitwa Mukashabahirwe Marigarita umukobwa abica mu materiyasi
umukobwa mica mpaka Elias mbese mbere yuko muhunga mwakomukaga mu kahe gace ku Rwanda
njyewe nuye ku Kimisagara yabibabwiye
ndabizi
ku murenge wa Kimisagari akagari ka Katabaro mazi
yego
niho nuye njyewe
yamusize
ntabwo yaramenyereye ibintu byo guhunga yari umukobwa wiberaga mu rugo njyewe ndifuza ko abonetse yataha mu rwamubyaye agataha mu gihugu cye rwose n'amahoro
Mukasababo urakoze cyane kuba wunganiye umugabo wawe munyemana kugira ngo mushakishe mukuru wawe Mukashabahirwe Marigarita ndagushimiye ndabashimiye mwese kuba mwizera ijwi rya Amerika
Imana ibahe imigisha
urakoze nawe
namwe murakoze
Imana ibahe imigisha ibyo mukora murakoze cyane
ukomera cyane munyemana ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimire mwese kuba mwizera ijwi ry'Amerika mbashimire kuba mufatanya natwe dushaka udusaro twaburaga mbibutse agasaro turagasangiye iyo kabuze twese tuba tutakaje iyo kabonetse twese turunguka kuko na agasaro muntu ndashimira by'umwihariko abana b'abanyarwanda bari mu Bufaransa nka David Marciac no mu Bubiligi Marceline Kamunazi ndetse na Gabriel Kempiner ababonye ababo binyuze ku ijwi ry'Amerika bakaba badufasha gushaka abandi kandi bakaboneka mwese mudukunda mukadutera inkunga mukadusabira ndifurije amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana